Westside Music.
Beaches Music. Prezi on up.
Nyamili ndumba ya chipevo. Lioness King Shaba. Tela linja za liva la kuhuhula. I'm that you saw my boodles. Atapenda kakalika ni you can't come close. Ani nani valika ni maselebu lwa ikola. Louis anga makoi mkoko sina kuwa no bad.
Ani wana mastrip and super.
From westsidemusicblog.net.
BM Records.